idea. Na leta vibaji ya utafurahia. Najua meni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavibata mama. Usishike tama.
Awala waridi. Dawa ya baridi. Tuvumiliane mama. Tusiachane mama.
Tama.
The international boy, DJ Perez.
Nifumilie mama tarudi home. Mwenzako nazisaka tu
njoo. You are the only one, the only one.
DJ Perez in the mix.
Umejaliwa roho ya upole. Oh mama. Nachokuomba mimi uniridhie. Oh mama. Japo maisha sege ne mnege, twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, wegandama. Basi chonde chonde, aishore. Hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke. Na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe. Nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore. Tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe. Wangu toka zama wapeke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama.
Vibaji ya utafurahia. Najua meni misi kunikumbatia. Vitamu tamu tavibata mama. Usishike tama.
Awala waridi. Dawa ya baridi. Tuvumiliane mama. Tusiachane mama.
Usiondoke hata ikibidi. Wando tunda mindo sidi. Mina kupenda sana. Tusiachane mana.
Familie mama tarudi home. Mzako nazisaka tunjoy.
You are the only one,
the only one for me.
Oh mama.
Oh 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 oh.
DJ Perez in the mix.
Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi liogupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa. Kawekeza mda mwingi. Kumbe bure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi. Umebomoa zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone. Bado naliukuza. Jera tunatamani ukome. Nipelekizo mwenzio. Jera subiri lipone. Bado naliukuza. Jera tunatamani ukome. Nipelekizo mwenzio.
Get off my mind, yeah, shit. Yeah. mapenzi yana wenyewe.
Sicheze cheze.
Kama pengine mimi ndo sina bahati.
Mapenzi.
Au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapong'oa nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Tamaza mda mfupi ndi bari umelitosa. Kawekeza mda mwingi kumebure na jichosha. Yewewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Jera subiri lipone bado naliuguza. Jera tunatamani nipelikizo mwenzio. Jera subiri lipone bado naliuguza. Jera tunatamani ukome nipelikizo mwenzio.
The International Boy DJ Perez.
Wanna have fun, come on, buy a ticket. We will fly around the world, tell me our lesson. Cause you told me you was never leaving. Oh, music is mad, oh, I found me more, I can't, oh, nah. I no go fi no cause, do re mi fa so la ti do. If you cannot move, stand by, oh. Guy man no fi, guy man no. She be your babo. Wine for the girl then slow wine. Wine for the girl then slow wine. Wine for the girl then slow wine. Can't walk a shot like it. Wine for the girl then slow wine. Wine for the girl then slow wine. Wine for the girl then slow wine. Can't walk a shot like it.
Yeah, don't know the atmosphere. You can't even fake it. Jackie on your speakers. About to turn up, cause I am your missus. And you know, yes, you know that I can't be an option. Oh, music is mad, oh, I find me more, I can't, oh, nah. I no go fi no cause, do re mi fa so la ti do. If you cannot move, stand by, oh. Guy man no fi, guy man no, she be your babo.
Wine for the girls and slow wine. Wine for the girls and slow wine. Wine for the girls and slow wine. Can it work out, shawty? Wine for the girls and slow wine. Wine for the girls and slow wine.
DJ Perez on the ones and twos.
Sosura tu, toto mwendo nyatu nyatu. Fetu fetu, wako mpaka na jila umu. Na penzi lako shakuwata, tena mwanga nao nambai. Nibadilisha dimotoka, nione kama utanikubali. Mana sopoa, sikuzi mina vimba wanakoni. Atikisa ni mapenzi, sopoa. Hata wakeshe wakiponda,
keshe wakiponda.
Mpaka wajinyonge humwaka huu. Penzi likoleze my baby boo. Najua unanipenda, I love you too. Misina mwingine ni wewe tu.
in the mix. Keep that job. You know we have a baby coming, we gotta get it right. I don't wanna fight about it, we spoke about it. Yeah, I know it's hard, but what can I do about it?
It's like this love thing, girl, it's not for me.
What if you, oh, do, do, what if you?
Get it, don't stop, baby. yako sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa nawe daima na nimesema cha mapenzi kisima, jitahidi kunitunzia heshima, wambea wengi sana na wamejaa fitina. Salami saiki ISS, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama, K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Haya basi jionyeshe,
we mama,
na kama unajamini mzuka ndiyo huzidondoshe,
we mama.
Haya basi jionyeshe,
we mama,
na kama unajamini mzuka ndiyo huzidondoshe,
we mama.
Tuto la kanairo, 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 tuto la kanairo, tuto la kanairo.
Perez in the mix.
Kakona, bonge la zigo, sura kidigo, toto akicheza na fimbo na pakipigo, kana nipendeza kalivyo kana maringo, skari inazidi kipimo na mwana figo, fishi na mwiko na songa sima size ya soja, maji kwa jiko imelazimu ntake mboga, madiko diko tamwarojo ni kuonja, kona kijiko na lapojo bila woka, chuno kibiringisha, maluna nifikisha, bila unafigo na sifa shinda mafashionista, mademo insta madino kwa kyo mesikitika, weke mafilte kwa picho na karibe dirisha, bado ona ngazo idi yao, choto laka nairo mashallah mama lao, ofure wapasuke shauri yao, wakumbushe malipao, danga dango kao nyeshe mkali wao,
toto la kanairo. Kino chake bairo kana nifanya psycho. Oh yeah. Kana jificha ficha mana kamebeba zigo. Toto la kanairo. Kino chake bairo kana nifanya psycho. Oh yeah. Kana penda kapicha kama mwana wa mitindo. Haya basi jionyeshe.
We mama.
Na kama unajamini mtuka ndiyo huzidondoshe.
We mama.
Haya basi jionyeshe.
We mama.
Na kama unajamini mtuka ndiyo huzidondoshe.
We mama.
Tula kanairo, kanairo, kanairo. Tula kanairo.
Jay Perez on the ones and twos.
Come on, Tita, baby. I just want to know your name. Oh, baby, your name. Hello, no matter, baby. Get me waiting, I go do because I need you more.
Kwa nini nikonde? Walai, acha wone donge. Tunavyopendana hatuna mawende. Penzi unalo nipa la kisurutani. Kuna muda naisi niko peponi. Kumbe niko duniani. Waniparazi nazo zidi kifani. Na kupandisha dau kuanzia leo. Kubwa nalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita naitika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil love tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana ilo.
Ilo. Ilo tumezama kabisa. Ilo. Ilo tumezama kabisa. Ilo. Ilo tumezama kabisa. Ilo.
Give me two, may give it to you. Anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Look at me and look at you. See how we make change. Kweli umenibamba we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina aja ya kudanga. Mapenzi ya kitango na nipa na enjoy. Na kupandisha na ukuanzia leo. Kubana lo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimbeo. Ukinita metika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil love tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana ilo.
Ilo. Ilo. Tumezama kabisa. Ilo. Ilo. Tumezama kabisa. Ilo. Ilo. Tumezama kabisa. Ilo.
Ilo.
Ilo. Tumezama kabisa.
Ilo. 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 Ilo.
Tumezama kabisa.
The International Boy. The International Boy, DJ Perez.
Hey, I'm looking for my money, money, where you are? Sijalala nyumbani, money, on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are, where you are? Roo safi low kati nywele si wakili. Feature white situ na pinduka mtawapili. Kahawa ando na kakitako na subiri. Taka na fasu kitaka power inuka go and get it. Taka mgongo pati labda nkupa katika. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari katao bawa ndiki kwa mka. Na kuambia wewe kama jail voni ambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Si wamini watakuambia hawezi kuwini. Ngomba masikini nini nini wezi kutoka chini.
Sio size yao. Sisi sio size yao. Sio size yao. Wamesha chua sisi sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha chua sisi sio size yao.
Log on to www.djparis.co.ke.
Kuzali wangare naro tuye nye baro. Mekuzwa na ugali kachumbari masaro. Natoka mtani dirisha pembeni karo. Mafeke chendo amefanya kajo janjaro.
Weka distance.
Mina we watu fanani.
Sifanye mistake.
Mina we watu juwani.
It doesn't make sense.
Haini ingi kichwani.
Why you hate men?
Taka nifeli ndiani. I'm a bad man toka dogo, dogo. Sekunde mtu sekunde mbogo, bogo. Kufika hapa so kazi ndogo, drogo. Chaka kwa chaka baka kwa fogo, fogo.
Sio size yao. Sisi sio size yao. Sio size yao. Wamesha chua sisi sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Sio size yao. Wamesha chua sisi sio
size yao. Nataka nikuje kwa mbele yangu. Nikunje kichwa hadi nivunje shingo.
Baby, baby, back it up.
Baby, baby, back it up.
Then turn around.
Dun, 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 dun.
Swing
swinging Canada. So back it up, baby, baby, back it up.
Wazuri wakipaka poda mapicha picha kila kona. Wanapenda wakishava wakipendeza maselfi ni kwichi kwichi. They love and they feel good. Oh yes, in a good mood. Damn baby, look you so sexy. With your booty bang bang, come bless me. You smell so good, set me mood. Come closer baby, give me that sweet life. Show me your love, sexy mama. Turn around the dance to bend down, bend down, bend down, bend down. Keep yourself in my mume pendeza. Bend down, bend down, bend down, bend down. Take a snap in my mume pendeza. Bend down, bend down, bend down, bend down. You're looking so good. Bend down, bend down, bend down, bend down. Oh gosh, you smell good. Show me what your mama give ya. Wanna have a good time. Oh, Serafina, Serafina. Sifa, 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 sifa. Anavyopenda mapicha, picha. Cheki Insta, Anita, Anita. Napenda jinsi anavyowawa slow. Lo, 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 give me momo. Alafu background anavyo control. Control. Tukiwa janeti minaweka goal. Mpaka ndani. Show me your love, sexy mama. Turn around the dance to bend down, bend down, bend down, bend down. Keep yourself in my mume pendeza. Bend down, bend down, bend down, bend down. Take a snap in my mume pendeza. Bend down, bend down, bend down, bend down. You're looking so good. Bend down, bend down, bend down, bend down. Oh gosh, you smell good. Show me what your mama give ya. Wanna have a good time.
Good time. All I wanna from you is to have good time. Good time. Though you got me feel like losing my mind. You the baddest. Baby girl, you know you the baddest. I'm a finesse thing. Baby girl, I'm a finesse thing. Oh, Serafina. Nurukono chaye sinaguenda. Gira mukonga. Nurukundo kwa weja nigo shaka. Oh, Serafina, nurukundo chaye sinaguenda. Gira mukonga. Nurukundo kwa weja nigo shaka.
Oh, paka wanja, paka wanja. Paka, 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 paka. Kipiga picha, post the Insta, post the Insta. Snap, snap, Snapchat. Paka mama pendeza. Paka wanja, tumia vio. Paka, paka. Kipiga picha, post the Insta, post the Insta. Snap, snap, Snapchat. Bend down, bend down, bend down, bend down. Chipe sefi mama mependeza. Bend down, bend down, bend down, bend down. Take a snap mama mependeza. Bend down, bend down, bend down, bend down. You're looking so good. Bend down, bend down, bend down, bend down. Oh gosh, you smell good.
Yeah.
Just you wanna have a good time.
I got no more pretend. Just got on my defense. They two things from the end. Swear you go like me. Cannot be your man. Bad friend with no relay. Doing all the things you like. My temperature rising. You be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. You be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must, yeah. Whatever I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling good. Steady on the grind, I've been making moves. Cause I want satisfy you, yeah. Cause you my medicine, girl. Cause you my remedy, oh. When you wake up for money, yeah, I go get by your side. Don't let you, oh my baby, oh my baby.
around. Me no go use your body blow. No go use your do test run. I don't me I no go do town. You know it's your heart, you know. Nobody else can take your throne. Whenever you need, call my phone. I be your superman. Be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. Be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must, yeah. Whatever I done, girl, I have no clue. From a distance, girl, I'm feeling good. Steady on the grind, I've been making moves. Cause I want satisfied, yeah. Cause you my medicine, girl. Cause you my remedy, oh. When you wake up for money, I go there by your side. Oh, baby, oh, my baby, oh, my baby.
International boy, DJ Perez. DJ Perez on the ones and twos.
If you met Umbra, I'm on my shushwa, unanitisha.
Wow.
If you met Umbra, I'm on my gizwa, kunidatisha.
Wow.
Juro kama kina mfupa mama.
Wow.
Mwenye busha kakujali ya nyama.
Wow.
Show me what I let you kupa mama. Baby show them. Show them.
Wow. Wow, wow, wow. Wow.
Baby show them.
Wow. Wow, wow, wow. Wow.
Show them.
The International Boy, DJ Perez.
Ah, yeah. Girl, unaniwasha kama gari. Weka bila gun, bona show kari. Una michezo yako, hatari. Weya kula the gun, bona kasari. Oh, yeah. Oh, na, na, oh, na, na, na.
Wow.
Oh, no, no, oh, no, no, no.
Wow.
Oh, no, no, oh, no, no, no. Ah, oh, yeah. Suka na kipini pini.
Wow.
Unanukia kama jini jini.
Wow.
Asa hebu shuka mpaka chini chini.
Wow.
Waoneshe kama wendo mwini.
So sexy. Mungu fundi bana.
Wow.
Mama mama we. Akitembea tu.
Vitamu na jipakulia. Kungwi nimefundwa. Wake maexi ndo wanaumia. Walisema nimevunda. Sasa jikoni ndo linanukia. Yendo wangu kiti. Tena achoki nikimkalia. Tena sikuizi na nenepa. Na nawiri. Yamenoga mapenzi. Na yamesha miri. Anipa vinono na vikubwa. Shubiri nyumbani kumenoga unipoza mwili ananileta chumbani nikoleza wangu wani tunacheza kibaba mama kibaba mama wakienda vitani sisi tuko nyumbani anitichi inama 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 inama
nasi wa umero.
Mama, kumlea bwana, akitaka nyama. chumbani, nikoleza wanguani, tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani, sisi tuko nyumbani, anitichi inama inama, inama inama.
I know take off, yeah, you keeping me grounded. Now I'm looking frustrated, and your accent is gendered. Original love and you'll be second-handed.
I want to love you, no need to stress you, kiss and caress you, all through the moon.
See, like, I want to love you, kiss and caress you, all through the moonlight. And I want it by your side.
You're my kind of loving.
I go kiss you all over your body. When I see you, I go rock your body. I need miss you, and I want your body for my body. Cause I need you, I need miss you.
You're the answer to my prayers, I feel blessed with you. In the morning when we wake and I get by you,
and you got me so strong.
I want to love you, no need to stress you, kiss and caress you, all through the moon.
See, like, I want to love you, kiss and caress you, all through the moonlight. And I want it by your side.
You're my kind of love.
I go kiss you all over your body.
When I see you, when I see you, I go rock your body.
I did miss you, and I want your body for my body.
Cause I need you, I did miss you, I did miss you, I did miss you, I did miss you.
Umepata mabinti lakini mina piga kama kush. Nimeshika maboys wa Kampala wote nikawa crush. Jina langu ni Diana, nimekuona toka jana. Sasa patumekutana, kila kitu baby we are gonna do.
Upendo, 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 siyo magic, uni upendo.
Mapenzi, mapenzi yamenizidi kwa kichwa, tena siwezi. Akini pakaroti na idandia, na ikula kavu kavu na misamba zoti. Umanulia, aitani mpaka nyabu. Tudelefi, kulia,
kulia,
atakato mie sawia,
sawia.
Na makashe, kivibagia,
bagia,
echa chanu ni mwagia. Yoho Kwa nukula wazako, kula wazako.
chini vyanja vya katipia.
Ameni gusa, gusa.
Ameni touchi, touchi, oh.
Ameni gusa, gusa.
Kwata, kwata, onteke, oh, ya gala.
Ameni gusa, gusa, yeah.
International boy, DJ Perez.
We not go far, we not go far, we go we, you go no. All of the blessings fall on my yard. Blessings stay for my yard, And like a dad, you go be, you go see, you go feel Because the blessings fall on my yard. Blessings fall on my yard,
That's why I set fire for us. I don't wanna reason bad things no more. Oh, no. I don't wanna go back to where I did before. Nobody stress me, not disturb me, cha-cha-cha. I sip my alcohol, baby. I don't want to reason bad things no more. I don't want to go back to where I did before. Ooh-wee. Ain't nobody stress me, not disturb me, cha-cha-cha. Baby, let me.
Yeah, 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 yeah.
I finna run away, but I will go solve them. Too many bad man, and not enough friends. Lord save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment, oh. No. That's why I see fire for all. Anyway, I don't wanna reason bad things no more. Oh, no. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me, cha-cha-cha. I sip my alcohol, anyway, I don't wanna reason bad things no more. Oh, no. I don't wanna go back to where I did before. Ooh, make nobody stress me, not disturb me, cha-cha-cha.
Perez in the mix.
Super.
Perez in the mix.
Mama que no be so, girl you won't capture my soul. Mama que no be so, make you want one more and more. Better, bye, better, better, bye. I'm loose, even better done the para. Tonight in Josie, I'm in Josie. Won't call if you want one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. Me a king for go, but I'm on molly. I'm on duty, but I'm on lucky. They won't do me, they won't do me. They won't do me, gonna won't do me. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco, Jami. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in from Miami. Peru, para, Peru, Peru, para. I'm loose, even Peru don't be para. She says you like my tune. She say me, I never seen a girl like you. She say you like my tattoos. Tell me I want to be inside you. She's my woman, inside Puna, sweet like sugar. In my new van, come to me, and they swim like tuna.